Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Doyo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
La tare noga e go lewru zulie hitane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri maslimaji chapan e nay e joy miden tawa e les maisons de la presse bamo ko jottino no do kabaruji do yumor waygal on competitivité golleji faabe jawel hono kaldale kawral alanzeri gal tabirte di do golleji putiti kasen bete hande do bamo ko do golleji di tiagal ko di darnaale puddo lewru zulie ndu ko kanko kedja do wono suroba kon malbe o holliti wi tiagal ko be jidno e gede de ko fukkari jonobe tammini wiide golleji di jaran yeso do hendo holliti wiide bale ngaran juddinede lehen kanye bale godde ngaroje juddinede le do de do bale faabe jaw yalla hono kaldal e kawrangal yarata yeso do e yonter warore de to berto le lamu tumbutobe kolitiwide wakari jonobe jogi to tidalaji ndiyam idu yaha e jonte didi le hendube kolitiwide sato mawdo ngodo to kanyum boni yibe le ngobe tobe be kolitiwide be kuli fati dum wadda kuteji goddi kasen bete hande arme mali holli tamu wede be gonde nabude dum won hono mobilaji kamiyoji minisma naboji kaki minisma le sahal leedi meden di fa yimbe le bombe sumbu tufi jambi fewde mabbe nokku no dirte do doro le lamu gawo le hendon taver sodasi goto barmi le hen mobilaji mabbe di du cuma motol sekrabi on ka baruji moddi me jogini on do hande di bismillah modon e hedade golleji faabe jeyal hono kaldale kawral alanzeri gal jokkitirte dido golleji de pudditi bete handen do bomako do tiagal ko di darno le puddo de lewru julien du faaje yalla gede de fan keba no poftiro le hendube kolitiwir wakkati jono du wonon gede tawade le tiidalaji gonno di saha leedi meden di fu ngaran wattu le hen koyde mudu le hendu kanko kedjar nations unies no dirtel mungi hamdi o holita wedo yakale o do botu ministre kedjar hakkude alanzeri leedi ele goddo lomtu do mo du won ambassadeur mabbe gondo leedi meden di barki sise
baddu puddo bete hande o tatabo ele batuji kerinaadi kan di jokkitaade golleji kaldal e kawral tongangal do bamako do nyende nogay lewru juin bettindundu nanno golleji batu o waran wada e ley hakke balle didi didati waran laato sababuji kan di jokkitaade golleji kaldal e kawral tongangal fa yottoyaade e addadu kala yimbe kanbe tawede e ley fedde de nanno e ley jonde aranderde tidallaji kewdi maataama e dow de tobbere e ley fuddode lewru juin du gede de fu holliti wiide golleji di an haani darnede fa hom fu yawtoyo hakkilaji mudun e do tobbere nde yimbe famray do mudun de gam ko golleji di darna ko dun sabbimbini gede de fu jewtoyo hakkilaji mudun fa wara hollita ko woni miijangoji mudun e do fedde de nanno sababu majjun yo sekude dati mbawdi jokkede e ley kabaru golleji di fa hom fu andine ko hani wadde e ley kabaru golleji di nden on paman wiide di golleji warta fa laato sakite jonde kaldal e kawrangal fa golleji di jokkite
le ngal do kawrital be kolitiwide milino milo foti fu bete hande jaweno do watte fu yalla hono ko datete ko an hebe le hindu be ngaran juddinde le hen bale kanye bale godde katen ngaran juddinede le don do bale be jaw yalla hono dum watte fa kaldale kawrangal ngal tabebe jaw du yalla golliji di jokkite dum wonon le yontere warore de le ngal do kawrital holitawe de kanko do no kumini ministre kumini do akule alanzeri le dele goddo holliti wiide kanko horma kawlitawe do yakato fi wiama kedjaado makko ko yaton ko do holliti wiide batuji goddi kasen ngadi no lehen do wonon batuji be jidino e gede de fu wakkati jono e milino milo foti fu kaldale kawrangal ngal yara yeso do wonon kanko ambassadeur alanzeri le edi meden noddirteedo Mouridine Ayeddi o kede ko halido heddo faccitango barki sise
si nous aurions adopté
so men pamri e dow kala ko hani wadede ko meden mila tiagal majjun meden bawi jojjinde gede de hono no dum faccitira e ley kaldale kawrangal ni tiagal majjun gede pamare dun ana wawi jojjinede meden mila di golleji ngaran fudda e ley yontere ngarorde ka meden mila jide kewde wadi e ley bangal majjun walde ciurobe dental led adna be njidi kala e gere de fu nde arande de fu be njidi e gouvernement o e le majjun be kaldi e dow kabaru almusadda mudun o kasen be njidi e pelle murtude noditirtede semade fa yottoyade e pelle noditirtode plateforme de mede mire nafakaaji kewdi hebaama tiagal de jile dun sabimbini laawi tendini di sekaama e le majjun sikke wala hen fey e dem baawi jonnorade wiide jaabuji tendini di hebeten tiagal golleji jonde de
des travaux de notre session
secret bo no bay ni tri mi joju modo e hollaama bembal andengal
tamani
e kolitiwide bete hande mobile mali koobe dum woni arme maliji samo yito yimbe le bombe sumbe tuufi tuugol jambi fewde arme mali o le hendu holita wede be goddo outude kamiyoji minisma kandina bude kaaki mu en leyi lamu gawo holita wede do yimbe le be chami do mabbe do du kamiyo goddo woni no mobileji mabbe didi ka bonnama to soldats goto du won barminaade le hen wakkati jono arme fama an wode dartude be yimbe le bombe sumbu tagal ko bonanda yidi ngatno le tekkiti yonter me tekkiti yonter le lamu monde oro o dum woni le cercle droit so wakkati jono be TV jam e deejere watte le nokko kanko kuma do monde oro holi TV rakkar jono jama o fu fuddi wiriftade e golleje muyen o do wattudube koli TV le lamu tomi nyaawi dum fu yidum bubi jartsebe armiano wonde haybude nokkoji di jeewa yalla jama o takkilaji muyen jotto do kabaru di pudat do mi halni on wiide dum on nokko noddertedo berle lamu tumbutobe koli TV rakkar jono be jogi ton tidalaji ndiya dum yah e jonti didi jama ko be koli TV le hen wakkati jono faabe keban diyam sinabe nja fa to mayo jidito be koli TV mayo ngano wodi be ko yata e kilo ngaji jeddi do hen dubbe koli TV dum wono no sato mawdo don jiyada yurata do hay dum wono ko bonton jama o holli TV be koli fati dum wadda ton kuteji goddi kasen kede ko kanko neddo goto ko to berto hali do hen do faccitango Ousmane Diko
moteur podo ndiyam o boni jonta didi hande e mi jogi goddo dentordo o du bobin mudum moyana be gondi mo intinde dum yo dum be bi joni o yoti dalaji kewdi godi won imina mobilaji mudde yogode fa mayo wongo kilo ngaji sappo jeddi bulli ana pili ngendi di ka yodi bulli jarne idabaji yimbe ana gondi e yarde ndiyam majji faysadam senaki won yogabe du jogo pompi gondo suudu docteur ber tidala ndiyam ana le ngendi ni hande fa sanne
suudu ministre humni non kibaru ndiyam meji kanye yawariji le leedi meden be kolitiire be kaaja ko yata e miliyaruji didi e miliyoji temettati sefa faabe jaw yalla hono be ekkinirta do woni hono be ekkintinta yimbe el mabbe gollobe le nokkoydi be kolitiire so be ngara wadde ekkintin gongol du ana hani fuddudi hitande 2015 dun timma ile hitande 2017 le hendube kolitiire be kaaja hono yimbe el kanbe beede le cuudi mabbe dibe gollota di kanko do wonno dirteda Mamadou Frankly Keita yo ministre kumini do kibaru yawariji kanye e ndiyam cenidam le leedi meden di kede ko barki si se faccintine do hen
le constat du
ko taygitali arandeji di kollitifu dum woni wiide addadu gollobbe ana hani beydeede e le gollirde humaninde kabaru ndiyande feeso himme mudun ana wodi so jawdi mudun wala ko dun nafata sabi gollobbe heebe be mama wajibi be jobbeten so jawdi mudun wala an way waddude tidallaji goddi ido berde de men taykitike wiide gollobbe gonbe dobe jaati ana hasindini e jangineede ande kesse notorteede le wattu joni o faabe keba be golla golle o no haniri nanno le majjun men kolliti wiide men kasindini e ko arata e miliyaruji didi e million ngaji temede tati men kebendi jawti meden gondi e fiide dabareji jandende le wattu joni o denno jandende waran e wadede e wattu ko yata e hakke duubi tati
2015 a 2017
kawrita dido baldo yambereji dum wonono yewtinde cembe terbe mudum fa yottiade hono kibaru balo e ko nandi e mudube kolitiide gal do kawrita dido balana hani wadde le nogay tati lewru julien dum dun timmay le nogay jol lewru julien dum le nokku noddirteedo palais de sport o bamako do le hendube kolitiide tobernde be tubile hitaayinte hikkande be jayal hono be ngatta fa jam e deejere warta le malifu e mangal mudu hejoji kewde be kani godude le hen gal mo sadaji ko be kani wottude le hen ko idin yafa emilio chapantati e jetti sefa kanko noddirteedo lasana burdo anditireede sinali jekite o yo hore jinde do walde kede ko hali do hen do faccitan Ousmane Diko
ele o do sisili miden jidi holitinde malinkobe deejere warti haro calli ana walla wartirgol deejere dewrintinal miden jogi balal kessal ele ngal kawrital haro calli tinisi do table dun ballon jide do table ballon petite do do fawarde e carte sukabe le balde tati gede tati men jogi leede balde nyanda arande ni yo haro calli papatodo wadude deejere dewrintinal nyanda dido berde dedu yo talki humanibe golle mudun nyanda tata berde de yo battane joganado haro caldi meden Union Européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
kirabe jeewelo ner le réseau ngaji tobe collectivité to sigasu to ko yata yimbele chapantato iuredu wonon dentengal valde humini non kibaru hakkeji yimbele gollobe walde nebe non dutte CSTM holitaade be gonde wadde ngal do kawrtal to sigasu to le hendube jeewa wakkati joni o yalla golleji hedi be kan yaltindi le hele balde didi faabe jeewal hono be kaberti le tal kakule nokko lanni be ngal do kawrtal do wonon walde no dirtende Fondation Friedrich Iber e hene ngaran kawrten faado do nokko noddirteedo kayi be kolitiwde gouverneur gondo to o wakkati jono wadi communiquer hollitinde wiide golleji ana kane fuddude do pon kayi o so golleji ana ngara faade puddude puddan le nogay go lewru julien do golleji de ana kanti modde le nogay tati lewru julien do so di puddi tondu be kolitiwde so bami fa nogay tati yamde jabbi ki fa yotto yo du anka jeegom yande bete mobile fuwa jabbade kasen do pon gondo to kayi to o kal mudi ngardan faado jenne do be kolitiwi dum won rewbe le gombe le ngendi noddirteni jabolo le laamu jenne o ko foti rewbe le teme dido e sappo e jeddo yom kanyi en gondi e famine to wakkati joni be jaw yalla hono be bayli tirta hono kulle mabbe ko be dema to e sadni o be pamoro ko fa yotto yon tamati kanye e jabale hendo be kolitiwi sa jewi de do bale hono kulle mabbe ko be dema to ko yata ko sa bami le teme dere fu ko yata sappo fu be gondi e wallirde hono bale mabbe gonde tonde ko ni faana mabbe to faabe jaw yalla hono be kabirte kibaru heedere be kabaydo won kibartal ko be be jawdi yonono be kaybirta ha waluji le nokkuji tondi jangal mu de gardam faado kulikoro do kanko ministre kumini don kibaru soldat sibele leedi meedi ndi holi tawere kenyo wonno to kulikorto ko ni faana makko du fo yeway don soldat sibe sukabe gondube ekintine tombe holi tiido ko be gondi ekintine do ko du ni feewi sanne do nangi hore makko jangal mu de garanti minire faado jenne do kasen wono mayo wongo to gobe kulitiire gabbidi an gondi e wartude le mayo ngo kasen gabbidi ko heewi majji fuddu ane wono barasi mabbe gondude e moddinede to gobe kulitiire du sa ewi gabbidi wakkati fu goddi majjana jiya do wono haddi to bak mabbe o wondi darato jaati le hindube kulitiire gabbu goto an to kanye bi yoma nandi e bilado sanne be kulidu foto wada ton bonandaaji wono awobe gombe tombe do tawere won joppube gennaaji mu en jaati huldi dido gabbi segrabe wono kabaru di min jogini on do hande di kafa hande kedde heedade on nandir do no do e seeda yewtere meden de ana wodi.